Patrol.
Jambo wahorungiraga nubwo ntari uwa mbere nije nzo kubera uwa nyuma ngo wari bwe abakobwa bose mwagendanye ibiguma baguteye nije nabibuye
Kunywa gacupa usishobora kuza ntimubaniga.